yoka na sombelio elokolingaka okitika motema anu lokola na ebaki baboti bayo balingaki te kana bala yo diana elisanga soki natika nzela nazali koluka bamwana mama mama yoka na sombelio eloko olingaka okitika motema anu lokola na ebaki baboti bayo balingaki te kana bala yo diana yelisanga soki natika nzela nazali koluka bamwana mama
thank you. Thank you.